Jir. Weasel.
Mother on the beat.
So you better save your energy uendelee kumbuka mtoto wa Kenya huku au mpandezi utabondo bondwa mpaka utaludi bondo stay there kura miraa huku utakula kibondo of course ila pia bongo amelala singizo pono cause last night ilikesha na bibi yako
asi you don't understand this wahili jo kabla jambo ujo jifunze tizi you gotta be kidding cause you know weasel is a monster you tana she wanna eat
let me turn my ship to wide your city bila kwenda dipo kali na kuvua ida mini shikipendi kwandiki yako za naonga na kile kichwa na popo na tungia nani na kufini so likali king compared to my graph design you motherfucker tana messi wese messi machine fight wing visa dudu wena kupigia put you do it again wende davo picha bafuni tola kenya lapa nonsi jano bako ni dea ulingo disipandi paka nyimba nyoni mwepea once that you don't dare I pray no fair neza kuja solo bila sang na bote kalo magia
jukula feeling yeah. Mina jukula feeling.